Kuna watu hii Bungoma wanataka wakalie governor kama chapati. Venya busabali ne venya la governor ne bwalolele. We will not allow that to happen to our beloved governor Wycliffe Wangamati. Si hupo silaendele. Mala ifo kula discipline na bandu bali in discipline. For example mundu nge nani MCA wa Siri Jabali Tony Barasa wa Rwanda nyoyo. Akuma governor na sirune kumuzi. Mala alizo mwana omuti is just a youth. Mala bali mwenya sala na akuma governor ifo kumulolela. We will not do that. Na bifu kazi yefu this. No no. Esenenya hubola Tony nende baba asiye. Nebali mo in the first bali Martin wanyonyi omusungu ponoko yoyo. Oku ndi bali majimbo oku. Nende baba anti nende nyonkeso yoyo. Nende oku ndi bali makari. Ane sile kasana. Nenya huba bora nandi governor saruwa shinwe tawe. Vandu barura anga kiwe jelfu miambili. Vamu upile kuru. He deserve respect. Mweno yu saruwa shinwe ni mwinyu hasile mkoma silo na kumuzi na mkoma silo na kumuzi mamu kamuli ifu kula lulela. Tawe. I'm sending a very stern warning to you. Kichapo itaendelea. Musikoma tunakuja. Rwanda nyi tunakuja. Halaba ndivisi tunakuja. It is unfortunate mbo mukhalaba munomba oni ya kuchatawa. Lakini wezi ya beho liwa kwicha. Lazima heshima idumu. Ne mukhawo kamuli. Omanya nono mukhawo kile muli. Nono na mchaka huko tila na mukho ila mpolizi. Hana mukhola binanu. Bali yaba nono bali mwenye fokusile. Kumbule ha mukhole fokusile mwenye. We will not. We will not. Efesa kulazi lata. Sisi tutaendelea kutembea na governor na tukiona mtu yote akimfanyia mchezo sisi tutadili na yeye. Mwambulile. Mala hemvole. Juzi director mtaki kaamiri. You took it very lightly. The game is just about to start. It has not yet started. Governor must be respected. Na hiyo si tafadhali. Enyo mmanyi lo mundu bali His Excellency kweli. This na His Excellency sebalanga so mundu yezi yezita. Sebalanga so mundu yezi yezita. Ano nyo gali muka muli nyo nyo mule nyaila kwa samu tukufu raisi wa Bungoma. Na yefwefu bali humulole ya na hupa chimbi bali hupe la muna huwa resta muna hu tila. Iyo nayo hakuna. Hakuna. Na yefwefu governor. Chi programu jiendele kama kawaida. Bungoma tukanyaki. No stone shall be left unturned. Lazima tufike kila pembe ya hii Bungoma. Mali yefwefwe, gavana wefwe, kumuchakuwa kwale maendele. Ni gavana na akenda na kwale maendele weshi deliwa. Enyo endele ya huu baruyo, lakini gavana la endele ya huu kwale maendele. Sawa sawa. Nebi nivyo speaker la Holland. Speaker, your days are numbered. Nefuatilia mchatali niko nani MCA wa Mbakalo Petweli mambuwa alomele kusuruwe sikwelo. It came out clearly. Mbo, speaker wefwe is ignorant of the law. Ata saa manji nisho Kenya anafale taa. Nisee manye umundo ino, umundo ino, see manye baru mihila kriteria sina humu chakuwa nge speaker we assembly tab. See manye baru mihila, see manye wae musie baru mihila angila sina tab. But now the only option is to tame him. Umundo yose kenye hanabe hosare jeshoto. No, I want to ask the MCS to move with speed and check that person. Because he's a fool. He's a fool, a complete fool. Who will not only say any nani, any mwishmio petu linke na apoli linke. Emmanuel Stuma is a complete fool and he should be ejected from that house. Asante.